dowladda Kenya ayaa heegan buuxa galisay ciidamadeeda kadib baqdin ay ka qabto weerar al-shabaab sanadka cusub ee ka geystaan dalkaasi. Dowladda Kenya ayaa heegan buuxa galisay ciidamadeeda si ay uga hortagaan weerar al-shabaab ee ka geystaan gudaha dalkaasi inta lagu guda jiro ciidda Christmaska. Taliyaha ciidamada booliska gobolka xeebta ee dalka Kenya, Larry Kiyin, ayaa ugu baaqay shacabka deegaanadaasi inay muujiyaan fiidignaan dheeri ah intay ku guda jiraan dabaaldegga ciidda Christmaska, isla markaana haddii ay shaki dareemaan ay la soo xiriiraan xarumaha laamaha ammaanka. Sidoo kale, taliyaha ayaa sheegay in xarakada al-shabaab muddooyinkii dambe ay ku soo qulqulayeen gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya si ay weerar ugu geystaan dalkaasi, isla markaana arrintaasi ay ka feejigan yihiin. Xarakada al-shabaab ayaa hore u sheegatay inay ka dambeeyeen weeraro dad badan ay ku dhinteen oo dalkaasi Kenya ka dhacay intii lagu guda jiray ciiddii Kirismaska sanadkii 2015.